Mali, toutes les voitures Mali.
Chuka chuka la kala to modom hedaade hejuji amen didi linde mangal mudum fu mi calmini om sanne bismillah modom hedaade actujine amen nyalo mo hande alam sappo e nay lewru ma hitaande 2023 min wondi do kigeede hande do e Ousmane Nyalibou lo son hanyal yerda
beda selli reni baswala am
Nyalibou yi hor joganda sakiraabe am helle sambe kabaruji
sukaabe jokkolbe ardo en do kayto ko buri ko min ngaji no gay e kollitaama ko woni leyi nugal sayya kesangal en kedoto jantore kedjar meden goto gondo ton e yoroso pam golle areedu illa ana famde ana bonna jande sukaabe jangobe lycée titalamun halamun halama ton le yonterende kabaru tarik en kala hala e yamfulila hono de inde wardi on ko gondo le region sigaso
nyaale bolle min puddilan kabaruji amen dile lamu kay sukaabe jokolbe ardibe kuminingaaji noga e jiddi fa yotto teede wadi jooda hala no nge seria herne lede amen warta fa joodo do mudum dum wadi alam bittido to
ngo hakkilo ngo conseil local de la jeunesse kay hebi hawrube henbe cultivide ana hani yettere sabe wi mabbe nafa mawdo dun wodi sukaabe jokolbe region o fa bidde den fama kedona sita sidibe do ko kedjar meden gondo ton hebini en
lewi amiru fedde noddirten conseil local de la jeunesse genni kay tewtel o battu yu famuntunde balé sugabe jogol ben sariaji hollitaadi li suudi sédé kessurnu adama sankari ne fi dabiri chubaade yibbe sappo e jon le commune ngaji noge e jittidin yalla me korta me jantida do kulliji wi'aade li suudi sédé kessurnu ciagal mudun homo fusu yottikin lamorde mudun ana way famuntunde jamaade ton sariaji hollitaadi li nu suudi sédé kessurnu sugabe jogol ko fotte o battu holliti weltigen sanne do kabaruji hollitaadi be holliti fa hannen be fiyan dabiriji famuntunde jamaade fu do kulliji ali le o suri sere keso
la satisfaction
me welti ga sanne le ngal kortal jantude du kabaruji sariaji avant prison tobe sapo did antun de ke me welti ga de modun sanne sabden jogin nafa le nyalade warande me ne dum ettina ton me famitina jamare nukuja amen nafa di sariaji hollitaade di suri sere kesurnu
on fune mum famnya
me ciutunde wi batu noddi tar referendum an han wadde le leedi malni e mangal mudun le sapo jetti lewru juin d'artonu le wi gouvernement leedi malni donc mamadou samba diallo hebini si juttamani iude kay
kayimi kotiram yuroso le ko tayka to ko holita ma wiida nyaali buli sukabe rewbe le jangobe jande hakkune do won lycée ngaji ngol le cercle o kana boma de tousan
e horebe ciudi le kol ikol tiwide dum ana bonna jande mabbe nusabe de lycée public yuroso do golidal ONG merci kor wadi joda hala alkamisar jabena defa holita be fabidere den fam kedena sita sitibe
le wi horebe o batu ku tewtele mudun tan yo famuntunde bibbe rewbe ben kuteji wawde hebede tagan subi nati hamil en tabbe ne janga Amadou Sidibe kanyo musede goto jangnol lycée Yoroso
e en réalité la grossesse
hamilaku ana torra suka debbo sanne wattine jangata sa ana nato sabe cialdi makko wat e jande tegal mudun watti fu a taw ono taano ne cuule kolde woni wa nato sabe jati ko wasa febbamde leso ngaji makko mo wala exercice woni nato sabe bibbe rewbe ko heewi wasa hebde hore e jande
souvent l'abandon
bibbe rewbe surbaabe ko tawa on nukku holliti febi famu sanne le kabar hollitaadi
nya fomya
hebde hamilaku le sukaku an jogi kutiji sanne sab ana wa hewtunde suka debbo nyablaaji hewdi ki sifa mudu andaga ciagal mudu li beegu makko so wele hore on wa heddade hen ma bi ko heddo hen mide tewtra suka be robe fu tinno watta hakile e wondude suka be worbe be tinno wada jande mabbe tan yo buru mudde fa hannen horebe o baddu holliti wi kutiji kewdi ana wa hebede ciagal so biddo debbo natiki hamilo e suka ko mudun dum ko ali hedre hebini siju tamani yude yoroso
mi keddoto fa hamle leedi amen di jonka mi kotira mutti to wonto yimbe le egube iwre jonde mu en gombe sokura sevare le region o ka wondi wadde to ko wayi fu yalla na heba golle ko wawi daranade sadda won mu
ay be sukabe jokkobe wombe sokura sevare be ngada golleji kewdi hono golle jardin soude fa yottade nyongoji e jagoji hon dun e nandor mudu woni ko be egube ngata ne be mbi projet ngaji won pabato de be ka yogabe du kanyan jati pabato ko en yalla ana golla di golleji fa be dureden famu anni ko mamadou sama siko hebini en yude ton
Fatoumata Diallo e Ibrahima Dikko yo jokkolbe dido gondube sede sede yiriwude le golleji dibi ngadata arande jona wada jaagudi do bo golle jardin
nangal liti joy mi yam sippo hebtemi di joy litre fu noga yontinum wa sande ko puddum wala lebi joy sabu jodan meere moje on hewna fam mi soodi kaddeli jelda pada
awdi ndini be ngaddani ka gollirde min kokkam kolli men no awirete hono ko hebete hendo min kebi kambe ko e mabbe ngarbe dari ko be peesi hono ko min kaani hebuddum e peesike be jii on nafa o be kalni min tinno
caggal faabaji bangal jamduji e ko nandi muɗum e ley lebbi joga arandeji garangal mabɓe jokka hen kabaru gulleji cewɗi déplacé en ɓe keɗɗana Moussa Alassane Samake hoorejo gollirde région Mouti bangal développement social
yogaɓe ɓe yimɓe janginama golleji hewɗi ɗiɓe wawi wadde ɓe hokkama kalsi du faabdoɓe wadde golleji ko hewtintaɓe hunde gaddu e tawede fo yogaɓe mabɓe heɓe balle ko fewi goto ga seeɗa koɓe jogi on ɓe tinkiɓe fiddabiriji faaɓe heeɓi hunde handen ɓeɗe wurna galle
mabɓe famille
oɗo nokku déplacé en sokura yo mawɓe galle temedere e capantato e goho ndenno alahaali temeɗe jeɗɗo e capanɗe jeɗɗo yimɓe ardiɓe nokku o holti wiide ɓe gontun gila hitande 2019 ko ɓuuri hewde ɗum cercle ngaji bañagara bankas e koroɓe iwri
ɗum naɓata e yewtere amen minimag ñalibuli le yewtere amen minimag ñalawma hannde o ka min kalam haala sattere sukaɓe ƴowoɓe cukaku yaade e jokkollaku oɗo wakkati ka wakkati tiɗɗo sanne juuɗe mabɓe saabi ko heewi mabɓe du fou a tawan welda e saraɓe mumen
e no jaate Aly Cissé nde sattere ko saabi binta ɗon ko ɓuuri hewde fou e wi psycologue yo ƴiwde cukaku nadde e mangaku ko ɓuuri hewde fou ɗum waɗa ƴiwde duuɓi sappo e goho yaade nogay o wattu kayaku saraɓe an kani ɓattade sukaɓe mumen e wiɓe psycologue faɓidire ɗe fam keɗɗen
jogollaku yo watti ko heɓete hakkunde sukaku yaade baali kaku on watti jogolɓe ko heewi kan e saraɓe mumen ana mettodira ɗum woni ko holliti sukaɓe jogolɓe ko heewi nde jogollaku mabɓe watti sukaku ɗan hunde fof ko tewtina saraɓe ɗanno so ɓe salgi hokkude gan min biltenɓe miɗa wawi yaltude galle ɗen jamma ɗiɗi min wifatakon mi e saraɓe ɗan watti jogollaku min pamodirano sanne ga samoji ɓeɗa yenna kan sanne soɓe bilama tan on watti jogollaku ana tiiɗi saraɓen wawa heeɓa sukaɓe muɗum e muyri jogaɓe holliti on watti sara an haa tinnade waɗa kulle fou heeɓa suka muɗum
folofolo
aran noon mawɓe ɗum ko hani heɓde sukaɓe fallaɓe ɗati lobbi ɗiɓe hani jokkude saabi neɗɗo so yettigen jokollaku ana hani heɓede sanne patti bona debbo fuu mo yiwɗa ƴuwɗe sukaku wara naati baaleki tagol lobbu wala e muɗum a tawan jiɗɗire sukaku makko ko immiɗe muɗum lewi kanko Emmanuel Kamate goodo anduɗo kabaru neɗɗaku oe wattinde neɗɗo fuɗɗata jokollaku kulleji kewɗi ana wawi heɓude ɗum le on watti watti jokollaku ana tiiɗi neɗɗo jaɓina ko yimɓe haali ga suka debbo on watti du kañum adna tan ñaaƴinta saabu o milan o naatiken debbo on watti yimɓe hewɓe ana ɓama haqqilleji bondi on watti du wonko neɗɗo hani wattude haqqille e margon suka heeɓa ɗum no woɗiri fa hannden kanko neɗɗo goto anduɗo kabaru bani adamaku ona tewtira saraɓen tinno pamere e sukaɓe mumen wattino ƴuwata e sukaku ɓe naata e jokollaku
ñali boli le hello taariki amen ñalawma hannde o min gara min kala haala yamfolila hono fuu neɗo inde heɓira
fa keɓen famunude inde warde keɗɗen Alhaji Karamogo Sekouba Sidy Bé kankono amiri e yamfolila keƴal meɗen yaaden toon Juliette Koulibaly landire makko du faccitango sitta Sidy Bé
a tootuye Bala Thiès Sidy Bé
inde makko no jaati yo Bala Thiès Sidy Bé o mobbo o arto ɗum noon ga yogaɓe saaɓe teddugal ana noddira mon ya o wattino wetti nokku nodditaɗo yamfolila ɗum o jooɗi homo fuu ana wara calmina o sakiraɓe makko giɗɗiraɓe makko wanda makko ɗuma fanndi kuje goɗɗuɗe wara salna ma to jamare kawrti toon ɓe lamdodir toon hoto an ƴuwɗa hoto jaata yogaɓe wi an mi ƴiwi yamfoyla yogaɓe ɗo wi an mi yeeho yamfoyla ɗo inde yamfoyla ɗoofi ana hollita tan nokku ya on honko yahami mi yeeho mi salminia ya yamfoyla ɗon ɗoofi
par déformation
ɗum nawata en belkisamɓe calɗi kan U17 Algérie 2023 ñaali buuli jagabule en leydi Mali ana hani heɓodirde leydi Maroc wakkati yamɓe sappo e jeenayi le demi final ŋaji ɗi
ɗo e seeɗa wattu 7 heures équipe Mali o fiidan e Maroc ekkintinoo mabɓe o kay holliti wiide ana hooli hoore muɗum ɗo wonno Soumaila Koulibaly meccintinde wiide e équipe ŋaji nayyi jeeɗi demi final ɗiɗo wonno Mali Burkina Sénégal e Maroc ana kani yaade coupe du monde e nde walde ko hani wadde timmode nde hitande wattu joni o kay tafono FIFA hollita e leydi kandi bisminde o coupe caggal ko teti leydi Peru
le UEFA Ligue des Champions demi final ngaji ali idu waɗi yontere nde
e noon jaati Real Madrid bismino Manchester City kaɓe donkodiri mono fubbi goto Inter fi AC Milan 2-0 holtinde wiide match ngaji retour ana kani wadde le yontere waronde sappo e jeegom e sappo e jeɗɗi lewru men ndu
ñaali boli jonka min wiila ɗo mi kaddete kabaruji ɗiɗi
noon jaati Aly Cissé a jaram ɗo kadde kabaruji ɗi sakkiraɓe gonɗo nde mali fo e maggal muɗum ka kedde heɗade ɗo e seeɗa tout sogiran wara jukkininde wassalam